Lesson 3. Introductions. What is your name?
Dina lanu ndani. Dina lanu ndani.
My name is Cedric, and yours?
Dina langa ndi Susan. Dina langa ndi Susan.
Happy to meet you.
Ndakondwa kukumana ndi inu. Ndakondwa kukumana ndi inu.
Happy to meet you too.
Ndakondwa kukumananso ndi inu. Ndakondwa kukumananso ndi inu.
Where are you from?
Mumachokera kuti. Mumachokera kuti.
I'm from USA.
Ndimachokera ku USA. Ndimachokera ku USA.
What do you do?
Mumagwira nchito yanji. Mumagwira nchito yanji.
I do work of a volunteer.
Ndimagwira nchito yodzipereka. Ndimagwira nchito yodzipereka.
I'm learning Chichewa.
Ndikupunzira Chichewa. Ndikupunzira Chichewa.
Where will you stay?
Mudzakhala kuti. Mudzakhala kuti.
I'll stay in Deza.
Ndidzakhala kudedza. Ndidzakhala kudedza.
Thanks, see you later.
Zikomo tionana. Zikomo tionana.
End of lesson 3.